mo ivi India, you be listening. You ven a case serious, Stephanie. Anevi emesa ya chea leti. Imewahita umkutano beti. Kenda to solve to maondo to peti. Sabu tukizi chukulia normally. Tesa kuto affect abnormally. Nesa orong ete kaneni. Na mo ivi India, you be listening. You ven a case serious, Stephanie. Aneviki emesa ya chea leti. Nimewaita umkutano beti. Kenda to solve to maondo to peti. Sabu tukizi chukulia normally. Chesa kuto affect abnormally.
Emirate Aula komana. Newe wewe Abize Lily Bones. Na terie Na Batman Mgeto.
Nesorong Ona society. Oyetele wandike apology. Obone simo yugwe technology. Kanovalo wawekie ikotoni. Yutwese weti anze yole kasi. Tawe mwalimu wa biology. Na yuyu newa weze nelojini. Tendo su newa sine halaji. Nesorong ona society. Oyetele wandike apology. Obone simo yugwe technology. Anovalo wawekie ikotoni. Yutwese weti anze yole kasi. Tawe mwalimu wa biology. Na yuyu newa weze nelojini. Tende su newa sine halaji.
Ewa Brayo Avise njimi. Na emba ya tajiri Dani Charles Munawe. Munda visi ya moni. Nuhu kumono.
Nesoro tawe na family. Mwekalane samwe hatili. Wena kajobu nalipwa mantili. Maisha wana nota fantasy. Teka behavior wena kohedi. Kate ombendesia wena melody. Wekata nakasaidi chiki uende. Nesorong sioke ya family. Nesorong tawena family. Na mwekalane samwe hatili. Wena kajobu nalipwa mantili. Maisha wana nota fantasy. Teka behavior wena kohedi. Kate ombendesia wena melody. Wekata nakasaidi chiki uende. Nesorong soke ya family.
Badwe Tavisye Eric the D-Best. Na Madam Boss Paula Queen Dings. No dhoku.
Nesorong tote na empathy. Ande na teyo na kwa humanity. Uwega mama adhe na uniki. Kodhuku ma kwa satani embassy. Walika mbao kiwecha enesi. Uyasi ya uke na kasa makeredi. Mami na dadi mena ya kumesie. Iwao geta medhoi. Nesorong tote na empathy. Ande na teyo na kwa humanity. Uwega mama adhe na uniki. Kodhukuma kwa satani embassy. Walika mbao kiwecha enesi. Uyasi ya uke na kasa makeredi. Mami na dadi mena ya kumesie. Iwao geta medhoi.
Mukostiwe Induzi Gedhesi akasingano ya ninduzu kenyi. Mwayangedhesi ya mwetu ya Yesu. Omu ya no dhoku. Yani it is so wrong. Aizakwe Gedhesia Bunnies, Ongedhesia Kako Sisters, Na Bela Masi Sisters, yeah? Uzoke mungedha nizi ando makuu ya kabati, Wendele na saidi siya mutito andoe, Mungedha nizi ya galiku, Mosekona mungedha nizi ya zombe, Ando makwa, Magedha nikamuwa makeni, Oula beti, Gedhe kai, Amungedhesia mweshimiwa, eh? Ani kusasa, Osasa, no dhoku. Onesi Mwendele muno andu mau. Maukumu Mwene sukulu ya maisha. Amungere siya Maiki mteja. Edhe kai. No dhoku muno. Isorong. Edhe kai.